giving thanks to God because of this beautiful day that the Lord has given us. Freedom without our good works contributed.
Tiyamike kwambiri ndi kwa Ambuye chifa cha tsiku labwino limene Mulungu alipereka kwa ife kwa uleri popanda kuonjezerapo kanthu kena kalikonse.
Each and every day there is a package full of wheat so that we should enter in.
Mutsiku lililonse tuli makhala loyikika lodzaza ndi dokoso lonse kuti fitika khale mmenemo.
I remember when we were entering into this 2022 a new year.
Ndikumbuka bwino tu pamene timakalowa mchaka chinochi cha 2022 chaka cha sopano.
There were lots of celebrations, others were dancing, singing, eating, doing whatever, celebrating that they have entered into a new year.
Panali tu chisangalalo chachikulu, anthu amavina, kunali kudya, kukondwera, anthu amasangalala kuti akulowa mchaka cha sopano.
But they don't know the contents of the year.
Kumaro chimozi chomwe samaziwa ndi zinthu zimene zili mkati mwa chaka chimene chikuti cha nyamula chani.
Same with 2021 when we were entering, that was 1st January.
Chimozi mozi sotu chaka cha 2021 pamene timakalowa mu mwezi woyamba wa January.
We celebrated, we danced without knowing the contents of the cup.
Anthu tinakondwera tinasangalala kunali kuvina posaziwa zimene zili mkati mwa chaka chimenechi.
Even these groups of people called to be Pentecostal preachers, they've been prophesying good things unto their people, that is breakthroughs, you get rich, many things will come to you, lots of good things.
Ngakhale kwa amene amadziwa kuti ndazibusa chipentekostewa amalosera zinthu zosiyana-siyana kuma wauza anthu awo kunena kuti ayi chaka chimene chichimuboleza kupeza mabanja kupeza zinthu amalankhula zinthu zambiri kunena za chaka ichi.
I wondered to see when we enter into the midst of the year that there was a certain thing by the name pandemic coronavirus, and one of the persons who have been hit with that pandemic is myself.
Komatu nakada kwa kuona kuti kuongolowa mchaka chipofika mkatikati mwa chaka kunaka kukatu muliri umene wakutchulwa zonena kuti ni muliri wa corona, ndipo ine ndine mmodzi amene ndakhudzidwa ndi muliriwo.
And it was like the day has closed off, I'm living forever.
Ndipotu ndimamva ngati kuti ndiyende kuti tsiku langa lokhala pa dziko la lochoka pa dziko lakwana basi kunena kuti ndikumwalira.
And according to the situation how it was, I think one who suffered the coronavirus can testify on this or can second my point. It was like there is no any other day coming.
Komatu kutengera ndi nyengo mmene zinalili mwina munthu amene akhoza ndivomereza bwino ndamene anadwalapo matenda amene akolona kunena kuti zimaoneka ngati kunena kuti ulendo basi kulibenso kuona tsiku lina.
But for me to live is Christ, to die is gain.
Komatu kwa ine kukhala ndi moyo ndi Khristu, ndikumanso kumwalira ndi Ambuye basi.
That's why when I was raised from the dead, each and every day I wonders to see how the Lord works.
Ndifa chake pamene ndinabwerera pamene ndinakhala ndi moyo ndinakhala ndaukitsidwa kuchoka kuwakufa kuti mtsiku lililonse ndimaona tuzodabwisa za Ambuye mchito yake.
Understanding that even 2022 has got its own contents in this cup.
There is
funerals, there is accidents, there is many things in the cup. But more important, there is a revealing of the gospel to those that are his in this 2021.
Komatu koposa kuti kuvumbulusidwa kothenga kwa wabwino kwa iwo amene ali ake mchaka chimene chicha 2021.
Multitudes of people, I mean the group of the elect, not just universalism, who come to the Lord according to his purpose and direct.
Gulu la anthu ambiri ndiomakamaka amene iwo okhala amene ndiwosankhidwa osati anthu osati pa dziko lapansi ayi abwera kwa Ambuye Mulungu monga mwakufuna kwake.
Gospel will be preached to wheresoever there is a lost sheep.
ndibotenga wabwino olalikidwa kufikira kwina kuli konse kumene kuli nkhosa zotayika.
What blesses me and the wonders marvels me is to see how a sheep get lost.
Ndipotu ine chindidalisa kwambiri komaso chimandipasa chikundidabwisa kwambiri ndi mmene nkhosa kuona nkhosa imene inatayikira.
At first it was with the shepherd.
Poyamba tu inali ndi mbusa.
It was under the care of the shepherd.
Kumasamalirwa bwino tu ndi mbusa.
But it just happened that it get lost.
Koma zinango chitika kuti inatayika.
In his head of the lost sheep, there was like a decision, like there is something, a mind that let me do this, let me do this, without knowing that whatever mind is coming out of the head of the sheep is to take her or him to lost.
Mkari mwake rumwa nkhosa yotayikayo mmaganizo mwake mwali kulingalira kumanena kuti mwina ndichite kwezi posaziwa kuti zimene akuyesesa kuchitazo zomwe zikumtayikisa.
The more the mind of thinking what a good thing the sheep can do, the more losting the sheep was.
Pamene tumaganizo amene amakhala mwa nkhosa ofuna kuchita chinthu chabwino amabwera ndiye maganizo mwonse amene amatayikisa nkhosa.
Day by day, the sheep was losting and losting and losting.
They would sit on the second course. I mean, Mango Taigira, but which can is working.
And the Bible never shows that the sheep came to its mind that let me go back to my shepherd.
What Marimba Sama on is a good and course. I see again up and gather on the rab. I said, we'll go with the one busa.
But the only mind that was coming to the sheep is to get lost and lost, while itself the sheep was not knowing that the mind that him is having is of him to get lost.
But Bible says a
good shepherd left 99 in the bush and look for the lost sheep and pick it when found.
Ndero malemba kusimikiza bwino kunena kuti ayi koma mbusa wabwino yo anasiya zina nkhosa zokwana 99 ndikukalondola imodzi imene kuipeza.
Here it never shows that the shepherd think about what should I do with this 99? Whom can I left with so that I should look after this 99? But the Bible says he just left the 99 and looked for the lost sheep. I can see how God does according to his will upon the sheep that him erected.
And it takes one we know to menemulungu anachitira pankosa zake zimene anadzisankha.
If you are one of the 99, you were left to yourself while him was looking for the lost sheep, having the confidence that if I found the lost sheep, I'll find it too.
Here
I can see that when the lost one came into the midst of the mass, they never have jealous with the lost. They just celebrate, thank to God because of the lost found.
Ndiposa apa mukhoza kuona bwino kunena kuti pamene imodzi chayotayika ija inabwera nkupezeka pakati pa 99 zija sizinakhala runi nsanje chifukwa cha imodzi ija imene inatayika ija ndikuti yabwezerezedwa koma mmalo mwake panangokhala kukondwera ndi kuyamika Mulungu chifukwa cha imene inatayika ndipo yapezeka.
Here is 2022.
Ndetu chaka ichi chaka cha 2022.
Whereby the gospel is to be preached without compromise. In this year, the sheep will continue losing itself, but God will look for it and correct it back.
Mujaka jimene jitu nkosa zikala ziku mango taigira taigira zoka kumaso mulungu azisadira zitu azisonkhanisa pomozi kuzibwezera mmalo mwake.
In this year, those that are not his will continue being disappointed with the gospel.
Mujaka jimene jitu zimene sisiri zake zipitirira abe kukhumudwa ndi uthenga wabwino.
In this year, those that are not his will continue persecuting his church, but never hinder the church.
Mujaka chimene chiwa amene sali yake apitirizatu kuzunza kusausa mpingo wache komabe sazapondereza mpingo sazauteza.
In this church, in this 2022, those that are his will be comforted with his gospel.
Mujaka chimene chiwa 2022 iwo amene ali yake atonthozedwa ndi uthenga wabwino.
I'm thankful to God that those that are his, the founded ones, will always bow and exalt the Lord Jesus Christ.
Ningo ya mikato wa mbuye jifa iwa amene ali ake, iwa amene anapezedwa o, adza gwada bansi ndi kulemekeza Kristu.
That's why we were in the book of Ezekiel chapter 37 from verse 1 down to verse 3 about the valley full of dry bones.
Ndifanye tutakhala tili mbuku la Ezekiel chapter 37 verse yake ya 3 iyo mpaka nakafika pa 7 pamene timakaona za chigwa cha mafupa uma.
Verse 1 through 3, we saw God directing or taking Ezekiel in spirit to the valley that is full of dry bones.
Mukuchokera mu ndime yoyamba kafika chitatu yoti timaona Mulungu akumtenga Ezekiel muzimu ndi kukamusogolera kafikisa ku chigwa cha mafupa uma.
Here we saw that it is the Lord who knows where the lost sheep is or where the dry bones were.
Ndipo apa timaona kuti zinachita kutengera Mulungu amene amadziwa kumene kuli mafupa ouma jakamira kumene kuli nkhosa zake.
The dry bones itself never made a decision to come to the Lord. They were there but just giving dry and dry and dry.
Komatu mafupa ouma aja sanathe kupanga chiganizo pa iwo okha chimene iwo amakwanisa kuchita mkumango uma ukuumira umira basi.
But thank you to God because even there was much dryness, but because they are his, he directed them and picked them to himself.
Komatu tiyamika ambuye chifukwa ngakhale mafupa awo anali a oumitsisa chikuma chifukwa chonena kuti anali ake Mulungu anawatenga amenewo ndi kuwamveka.
The Lord who never left to themselves those that are his.
Mulungudu sazataya iwo amene ali ake.
Christ came and died for those that are his because those that are his who never left to themselves.
Ndipo Kristo anabwera kukafa chifukwa cha iwo amene ali ake pakuti iwo amene ali ake sazawasiya chabe ayi.
He loves them with the sovereign love, agape love, who never left to themselves.
Koma kuti anawasiyatu iwowo ndi chikondi chachikulu, chikondi chosatha osawalekerera.
To see the sovereignty of the Lord is when we see how he loves those that are his and left to themselves those that are not his. For one to know the sovereignty of God is when he saw how the Lord left to themselves that are not his and he revealing himself to those that are his.
Ndiyo tukuziwa ulamuliro wa Mulungu kapena kuti munthu kuti adziwe ulamuliro wa Mulungu pamene aziwa kuti Mulungu anasiya amene sali yake ndi kudzivumbulusa yekha kwa iwo amene ali ake.
He came and left heaven into this earth, the stubborn earth, and died for the elect and correct them to himself so that they should be the church of himself.
Yeyo ndo anatsika kumwamba ndikubwera mdziko lopulikira ilili chifukwa cha iwo amene ali ake ndikuwasonkhanisa kuwapanga mpingo wache wa yekha.
Why are we preaching this gospel?
Nanga chifukwa cha ndikulalikira uthenga umenewu.
We are preaching this gospel so that the gospel itself should be heard with those that are his and the Lord should draw to himself those that are his.
Timalalikira uthenga wabwino kuti uthenga wabwino udzikokere iwo amene ali ake ndipo ndi uthenga wa Mulungu adzakupusa uthenga kwa iwo okhawo amene ali akewo.
Look to verse 3 of Ezekiel chapter 37 whereby it says, and he said unto me, son of man, can these bones live? And I answered, O Lord God, thou knowest.
Taona ndini mai chitatu ya Ezekiel chapter 7 akuti ndipo anati kwa ine wabatwa ndi munthu iwe mafupa awa kukhala ndi moyo kodi ndipo ndinati Ambuye Yehova mudziwa ndine.
This is God asking Ezekiel.
Apapo ndi Mulungu amene amamufunsa Ezekiel.
And it doesn't mean that God was giving Ezekiel power to raise the dry bones to life, because Ezekiel is powerless, sinful, and he can never do something better in himself.
Ndipo sisi kutanthauza kuti Mulungu amampasa mphamvu Ezekiel kuti akhoza kudzusa mafupa aja. Ayifama Ezekiel ndi munthu amene ndiwofoka wochimwa wopanda mphamvu amene sangathe kupanga zimenezi.
Can these bones live? It was humbling Ezekiel up to zero, and so that Ezekiel should look unto himself that there is nothing good in him, but God is worth it to be exalted and be magnified.
Kodi mafupa angu kukhala ndi moyo awaru ndi mawu amene anali kumtsisa Ezekiel kumfikisa pa zero kuti Ezekiel aone kulephera ndi kuchimwa kwake mbalo mwake aone kuti Yehova ndiye Mulungu wamphamvu yonse ndi kumpasa ulemu wonse woyenera.
Can these bones live? It is God who was appraising totally Ezekiel, so that when God is starting doing his work, everything that him gonna do should just make Ezekiel bow and see that God is only one worth it to be exalted.
Kodi mafupa wangu kukhala ndi moyo awa anali mawu omtsisa Ezekiel kumtsisiratu kotheratu kuti Ezekiel afike kwa Mulungu wogonjera ndi kuti akaone china chilichonse chimene sono Mulungu ati achite pamenepopo kwa iye Ezekiel angogonja ndi kulemekeza Mulungu kuntchito yake.
I remember when I was in Pentecost, I've been preaching this verse, and I was saying that prophesy to your situations, prophesy to your problems, prophesy to whatever you want. The Lord has given you power that everything can happen. You have got power to prophesy, power to do things, great things before the Lord.
Ndikumbukira ndiri ku Pentecost tetu nali kirako verse imeneyi ndeni malankhula zoni kumauza ndikunena kuti nenerani pa mavuto anu, nenerani pa ntchito zanu, nenerani pa mavuto amene mukukumana nawo, munenere dalinso muzozonena kuti Mulungu akupasani mphamvu yonenera ndipo zimene mwanenera zikhala mmene zililimo.
This is total blindness to the things of God.
Komatu ili ndiye khungu lenileni pa zinthu zokhuza Mulungu.
But the truth is,
koma choonadi ndichi,
God was abasing, humbling Ezekiel so that now he should start his work alone.
Mulungudu amakangomtsisa kumchepesa Ezekiel mcholinga chonena kuti Mulunguyo ayambe ntchito yake yekha.
That's why verse 4 says, again he said unto me, prophesy. This is after Ezekiel has been humbled. Upon these bones, that means these dry bones, and say unto them, O ye dry bones, hear the word of the Lord.
Ndichifanya kero ndima yake yachinayo akuti pamenepo anati kwa ine uyuti ndi Mulungu amakala nkhula kwa Ezekiel akuti nenera kwa mafupa awa mawa oti nenera kwa mafupa awa makabwera pambuyo ponena kuti watsisidwa wachepesedwa kwambiri Ezekiel uja ati inuti nawo mafupa ouma inu imvani mawa Yehova.
Number one, we saw here God totally humbled Ezekiel and started doing his work.
He
was totally humbled so that each and everything should be the Lord who does things.
Number two, he was
said, prophesy upon these bones, which means it doesn't mean that Ezekiel has got power, but he was empowered to preach to the dry bones, sinful generation, sinful people.
Chindujakini ya kunena kuti nenera kwa mafupa awa. Sisi kutanthauza kunena kuti Ezekiel yo amakani ndapaika kumakuti Mulungu amakampasa mphamvu sono pambuyo pomutsisa paja akumupasa mphamvu sopano kuti anenere alalikire kwa mafupa uma amene ndi anthu ochimwa.
This is God giving him power over the dry bones.
Ndi Mulungu mwiniro amene amachita kwampasa mphamvu zopano pa mafupa umati.
I saw when Jesus Christ was to ascension to heaven, was to go to heaven, he spoke a word to the disciples.
Monga tiona tukunena kuti kakhale Ambuye Yesu ali pafupi kupita kumwamba kapena kuti asanakwere kumwamba adalankhula mawu kwa ophunzira.
Number one, that is Acts chapter 1, verse 4, whereby he took the disciples to the mount and being assembled together with them, commanded them that they should not depart from Jerusalem, but wait for the promise of the Father, which saith he, ye shall hear of me.
Izilutizora monga mwale mbiro mbuku la machibwe chapter 1 ndimeke ya folo mwakuti ndipo posonkhana nawo pamozi anawalamulira asachoke ku Yerusalemu komatu alindire lonjezano la Atate limene anati munalimva kwa ine.
He was taught, they were told to wait.
Anthu oti anawawuza kuti ayembekezere, anthu anawuzidwa kudikira.
Wait is like a driver is driving the vehicle, the car, and there is something before him. He is to give brake to the car so that he should stop whatever he is doing in driving.
Ndiyo akamate kudikira zili ngati dalaivala amene akuendesa galimoto lake pansewu. Ndiyo kwapezekano kuti kusogolo kwa galimoto lake ero kwachitika chinthu china kapena kwaima chinthu china ndiye chikumpanga iye uja kuti aponde breki sopano asayendeso ayembekezere za zimene zikuchitika kusogolozo.
So he is to wait and to surrender everything, to stop totally. He is to do nothing, waiting for something to happen. The thing that him is waiting is greater than him and with whatever he is doing.
Ndetu amafunika kuti akhale chete, asapange china chilichonse, koma kuti iyeyo angokhala chete, kudikira kuti china chake chichitike chifazi, mena kuyembekezera zonse zikulu zoposa iyeyo.
The question was, what was them waiting for? This is verse 8 of Acts chapter 1. Whereby it says, but ye shall receive power after that the Holy Ghost is come upon you. And ye shall be witnesses unto me both in Jerusalem and in all Judea and in Samaria and to the uttermost part of the earth.
Yankholake tuli kuoneka kuti meke age la zachimene amadikira chipomwe kunena kuti komatu muzalandira mphamvu mzimu woyera atadza pa inu ndipo muzakhala amboni zanga mu Yerusalemu ndi mu Yudea lonse ndi mu Samaria ndi kufikira malekezero aja adziko.
Here there is the three things that is to be done.
Apatu kwa kuoneka zinthu zitatu zimene zofunika kuchitika.
Number one, there is the receiving power.
Chinchwe amba hapa likulandira mphamvu.
Number two, there is the Holy Ghost to come upon the people.
Number two, pali zimu wera mera kufunika kubwera pa anthu.
Number three, there is witnessing to the people.
Ndipo chinchwe chitatu pali umboni kukhala mboni kuchita umboni kwa anthu.
Now, the question is, what comes first and second?
Verse 8,
it starts by receiving power after the Holy Ghost came, which means the first thing is the Holy Ghost to come upon the people, then the power will be upon the people because the Holy Spirit is the one having the power that when it lands upon the people, when then is when the people will be empowered.
Ndiyo mundime ya 8 mu anina zonda kuti muzalandira mphamvu imene zimwera zadza pa inu. Kutanthauza kuti chinthu chimene chimayamba ndi mzimu woyera. Mzimu woyera akafika akafika ndi amene amapereka mphamvu. Ndi mzimu woyera amene amapereka kuthekera mwa anthu kuti alandire mphamvu akhale ndi mphamvu tsopano yokalalikira.
There is no power received if the Holy Ghost is not upon the person.
Koma kulibetu mphamvu imene khozolandiridwa ngati mzimu woyera sanafike pa munthu.
The Holy Spirit is to come first, then the power follows. But the question was, what is the use of the power? is the power of witnessing the gospel to the people.
Izinu ni mpangu zochitira umboni, kuti munhu akale achitira umboni kwa anthu.
Which means nobody can witnessing or preaching this gospel if him has not yet been empowered by the Holy Ghost to preach the gospel.
Zomwezi kutandauza kuti kulibe munhu amene akhozodzuka ndi kuchitira umboni kapena kulalikira malemba ngati mzimu woyera sana bwere ndi kumpasa iye mpangu yolalikira uthenga.
So first of all, the Holy Ghost is to come upon a person, then a person is to have power that he will be able to preach the gospel without compromise.
Ndiyo chinthu choyamba ndi kuti mzimu woyera afike pa munthu, ndipo mzimu woyera akafika pa munthu amampatsa mphamvu zokalalikira uthenga mopanda chisokonezo.
If you don't have this power, this Holy Ghost, you can compromise the gospel. You can be fearing yourself. You can be preaching your minds.
Komatungani mulibe mphamvu zimene zochita kupatsidwa ndi mzimu woyera, muzayamba kusokoneza uthenga wabwino ndi kumachita mantha ndi anthu openanso kumanjenjemera kupasokoneza uthenga.
So verse 4 of Ezekiel 37, we see God commanding Ezekiel after being totally humbled that he is to prophesy, meaning he is to preach to the dry bones, preaching to the sinful people.
Chifaya katika maona Mungu la Ezekiel chapter 37 ndimeka follow ija tiona zonena kuti Mulungu akuchita kumupa mphamvu Ezekiel kuti anenere kusenza kuti akuchita kulandira mphamvu kuchokera kwa Mulungu kuti akalalikire kwa anthu ochimwa.
I remember when Joshua was to take over the mantle from Moses.
Ukumbukira bwino kuti pamene Yoswa amakalandira udindo kuchokera kwa Moses.
He was to be spoken with God before doing the work of leading.
Anafunika to boyamba langule ndi Mulungu asanaembe ntchito yosogolerayo.
Here is what the Lord spoke to him. That is verse 6, 7, and 9 of Joshua chapter 1.
Ndetu abationa zimene Mulungu analankhula ndi Yoswa yo mbuku la Yoswa chapter 1 verse yake ya 6, 7, 8, and 9.
Verse 6, be strong and of good courage, for unto these people shalt thou divide for an inheritance the land which I swear unto thee and to their fathers to give them.
Nimea 6, kuti khala wamphamvu, nulimbike mtima, pakuti udzagawira anthu awa dziko lili khale cholowa chawo, ndilo limene ndinalumbirira makolo awo kuwapasa.
Here there is strongness and good courage.
Ndipo apationa kuti pali kulimbika mtima komanso mphamvu.
When God was saying be strong and a good courage, it doesn't mean that Joshua is to do whatever he can to be strong. But he was saying that God will empower him so that he should be strong and have a good courage. Because without God, he encourage you, you are weak and you can never stand before everything.
Abantu pamene Mulungu amakamuwuza Yoswa kunena kuti khala wamphamvu nulimbike mtima, kuti amakata nthawi kunena kuti Yoswa ali ndi mphamvu zake zikana khoza kuchita zinthu ayi, koma makampanga kukhala wamphamvu, amachita kukampanga kukakhala wamphamvu kuti iyeyo akachite zonse monga makufuna kwa Mulungu. Chifukwa ngati si Mulungu atachita kukupatsa mphamvu ndi kukulimbisa mtima iweyo, sungathe kuima pa iweka.
Verse 7, only be thou strong and very courageous, that thou mayest observe to do according to all the law which Moses, my servant, commanded thee. Turn not from it to the right hand or to the left, that thou mayest prosper whithersoever thou goest.
Nimea 7, kuti komatu khala wamphamvu nulimbike mtima kwambiri, kuti usamalire kuchita monga machita mulo chonse anakulamulira chomose mtumiki wanga. Usachipambukire kudzanja la manja kapena kulaba nzere, kuti ukachite mwanzeru kulikonse umukako.
One of verse 9 says, have not I commanded thee, be strong and of good courage, be not afraid, neither be thou dismayed, for the Lord thy God is with thee wheresoever thou goest.
Pamene ndimayanena kuti kodi sindinakulamulira iwe khala wamphamvu nulimbike mtima usaope kapena kutenga nkhawa pakuti Yehova Mulungu wako ali ndi iwe kulikonse umukako.
Here fully we saw that it's God who gives strongness to the one, to the preacher, to the saint.
Apatu ndikutha kuona kwathunthu kunena kuti ndi Mulungu mwini wake amene amachita kupereka mphamvu kapena kulimba mtima mwa munthu kuti akalalikire uthenga wabwino kwa iwo amene ndi osankhidwa.
And it's God who encourages you so that you have a good courage.
Ndiponso ndi Mulungu amene amachita kukulimbisa mtima kuti ukhale nako kulimba mtimako.
Now, when God has empowered you to be strong and have a courage, then fear frees away from you. The end is that you never be dismayed. And you proceed preaching the gospel without compromise. That's why when we go back to verse 4 of Ezekiel chapter 37, the third sentence says, prophesy upon these bones and say unto them, O ye dry bones, which means he was pointing the bones that they are very dry.
Chifukwa chakabwerera kundima yake yachinayi yabula Ezekiel chapter 37, nusu yachiri yakunena kuti nenera kwa mafupa awa muti kwa mafupa inu, kusenza kuti Mulungu amachita kukawaloza mafupa kuti mafupa ndowuma.
When we are preaching this gospel, we point the people that they are sinners and very sinful before God.
Mukulalikira kwa uthenga wabwino timawaloza anthu kuwauza zoona zenizeni kuti ndi anthu ochimwa ndipo ndi anthu operewa pamaso pa Mulungu.
And we never just point them that they are sinners. Again, we point them to Christ, that Christ is the solution of their sinfulness. So, Ezekiel was empowered to point the people that they are sinners. This is the pattern of how preachers should preach this gospel, pointing the people that they are sinners and pointing them to Christ as the only salvation of their sinfulness.
Umuntu ndi mmene lilidongosolo la olalikira uthenga wabwinopo olalikira kuti poyamba amawalozera amafotokozera kuwaloza anthu kuti ochimwa komanso kuwalozera kwa Yesu Khristu kumene kuli machitiso a uchimo wawo.
Number 4. Hear the word of the Lord.
Ndipo
the fourth sentence of verse 4. The last sentence says, hear the word of the Lord.
Ndiponso tunufu lake lomaliza la ndime imene ya nambala 4 akunena kuti imvani mawu a Yehova.
So it was very understandable to see a bone that you can see that it is having no ear that managed to hear, but the Lord is telling Ezekiel the preacher that is to preach to the dry bones, even though there is no ear seen with his naked eyes, but he should prophesy to it that he should hear the word of the Lord.
Kuona mafupa amene ndowuma mafupa amene alibe nofu alibe khutu koma Mulungu akupereka mphamvu kwa Ezekiel kunena kuti anenere kwa mafupa ndi kuti mafupa awa amene alibe nofu alibe khutu akuti amve mawu a Yehova,
which means God first bring the ear to the bones that are very dry before Ezekiel reached the place and preached the gospel.
Zomwe zikutanthauza kuti chinthu choyamba tu Mulungu anali atayikiratu khutu kwa mafupa omaja Ezekiel asanafike maloko ndi kukalalikira.
Let's come to conclusion on the last part of verse 4 whereby it says, hear the word of the Lord.
Ukaona kuti muthengawu pa mawu akupezeka munusi akumapita kunena kuti imvani mawu a Yehova.
Here we can see that before Ezekiel reached the place, God first gave the ear that managed to hear the voice of the preacher, but more especially the one who sent the preacher to preach.
Ambaro tikutakuona kunena kuti poyamba Mulungu anabereka mzimu wakatsegula khutu kwa mafuko akatsegumva mawu olalikira kuti Ezekiel akamakalalikira akamve chimene olalikira yakulankhula.
It was very difficult for one to understand that how can one hear without an ear seen only a bone.
Chifaru chinali chinthu chikuvuta kwambiri kuchimvesesa kuti munthu akhoza kumva pamene mafupa ukhaoka.
Here is when we see the sovereignty of the Lord in whatever God does.
Apatu pamene tikuona ulamuliro wa Mulungu muzonse zimene amachita.
Number two, he said, hear the word. What is the word? It's Christ himself.
Here
it shows fully that God was telling Ezekiel to let the people hear Christ speaking to their ears.
Apatu chikungonesera kwathunthu kunena kuti Mulungu amakamuza Ezekiel kuti anthu akamve Yesu Kristu akulankhula mʼmakutu mwawo.
He said he should hear the word of the Lord. He should hear Christ speaking to them.
So
to conclude on this, he was pointing to the dry bones that you are very dry.
Number two,
then because you are very dry, but you should hear the Lord speaking to you, there is a word to be heard. Which means prophesying of what Ezekiel was doing was preaching Christ to the bones that were very dry, meaning to the sinners, wretched, blind people.
Kutandauza kuti nena kuti kunenera kumafupa amene Ezekiel anali kunenera mafupa chaumisisa amakalalikira Yesu Kristu kwa anthu ochimwa onyansa pamaso pa Mulungu.
When we are preaching this gospel to the people, we point the people that they are sinners, but pointing them to Christ as the only savior of their sinfulness.
Amene tikulalikira uthenga wabwino kwa anthu timawafotokozera kapena kuwatchula anthu kuti anthu ndiochimwa komanso nthawi yomweyo kuwalozera kwa Yesu Khristu monga mpulumusi wawo.
Preach Christ always without compromise.
Lalikirani Khristu nthawi zonse mosasokoneza pochosera kapena kuwonjezera.
Preach the word that has been given unto you without compromise.
Lalikirani mawu amene anapasidwa kwa inu mosasokoneza.
Never speak your mind. Speak the mind of God always to the people.
Musamala nkulatu maganizo anu kwa mulankhule ganizo la Mulungu nthawi zonse kwa anthu.
Never thought you have got something to speak. Cling to the Lord. Ask the Lord to give you the word so that you can proclaim and preach to the people.
Musamaganiza ngati muli mkanthu kena kamene mukhoza kuwawuza anthu mʼmalo mwake kakambirani kwa Yehova funsirani kwa Ambuye kuti akupaseni kanthu kamene mukhoza kulankhula kwa anthu ake.
To God be all the glory and honor because of healing us the word, the gospel that we are to preach without compromise. We have got only one way, that is Christ and Christ thereon.
Wambuye tikukhalaule monse ndi matamando chifukwa cha mawu amene anatipasa ife kunena kuti tilalikire umene ndiye uthenga amene ndi Yesu Khristu kuti tilalikire Yesu Khristu nthawi zonse Yesu Khristu yekha basi.
Let us, as we are finishing, sing a song from Psalm 129:130.
Pamene tikuomba mkota muthengo wa siku lalo pamene tikumaliza tatentimbeni nyimbo yochokera mbuku la Masalimo 129:130.
It starts by saying, may a time have they afflicted me from my youth. May Israel now say, many a time have they afflicted me from my youth. Yet they have not prevailed against me. The prowlers prowled upon my back. They made wrong their fellows. The Lord is light. He hath cut asunder the cords of the wicked. Let them all be confounded and turned back that hate Zion. Let them be as thou as the glass upon the housetops, which with us afore, nor he that bindeth sheatheth his bosom, neither do they which go by say, the blessing of the Lord be upon you. We bless you in the name of the Lord. Now
130. Ambuye imvaniri ulanga. Makutu anu akale chimvere, mawa kupempha kwanga. Mukasunga mphulupulu Yehova, adzakhala chiriri ndani ambuye. Koma kwa inu, kuli chikhululukiro, kuti akuopeni. Ndili ndira Yehova moyo wanga, uli ndira. Ndiyembekeza mawu ache. Moyo wanga uyang'anira ambuye, koposa alonda amatanda kucha. Inde koposa alonda amatanda kucha. Israeli uyembekezere Yehova, chifukwa Yehova kuli chifundo kwaonso kuchulukira chiombolo ndiponso adzaombola Israeli kumpulupulu zake zonse. Amen.
Verse 130 and you go verse 129. Out of the depths have I cried unto thee, O Lord. Lord, hear my voice. Let thine ears be attentive to the voice of my supplications. If thou, Lord, shouldest mark iniquities, O Lord, who shall stand? But there is forgiveness with thee, that thou mayest be feared. I wait for the Lord, my soul doth wait, and in his word do I hope. My soul waiteth for the Lord more than they that watch for the morning. I say, more than they that watch for the morning. Let Israel hope in the Lord, for with the Lord there is mercy, and with him is plenteous redemption. And the last verse, and he shall redeem Israel from all his iniquities.
Masalimu 129. Anandisa utsa kawiri kawiri, kuyambira ubwana wanga. Anene sono. Anandisa usaka wili kawiri kuyambira ubwana wanga. Koma sana ndiraka. Olima analima pansana panga. Analigisa mibere yao. Yehova ndiye olungama. Anadularu zingizawo ipa. Achite manyazi na bwelele mbuyo. Onse akudana na Ezioni. Akale ngati utsu omera pasindwi. Wakufota asana uzure. Umene womweta sadzazanawo tanjalache. Kavena womanga mitolo sakupatira manja. Anga kale opitirirapo sanena, daliso la Mulungu likhale pa inu. Tikudalisani dzina la Yehova. Amen.
Let us look to God in prayer as we are crossing this time of worship that the Lord gave us.
Tiseke maso tipemphere.
Dear Heavenly Father, we thank you this afternoon here, but morning other side, and evening, night, other presence. This shows the sovereignty of you, O God, in whatever you does. Thank you for making it possible that we meet together and celebrate and worship and exalt you and bow before you. For sure, you are the only one worthy to be blessed and be exalted, of which we are to hear thy word. Your word will be spoken and revealed to those that are his, not all the people, not to all the people, but only to the remnant. Help us understand the mysterious gospel. Help us, Father God, so that we should hear and preach the true and living gospel always without compromise. We give you glory and honor. We thank you. In the mighty name of Jesus Christ, we pray. Amen.